Namuti kwa uwe nkuba bademo nechi uyaga atikude kaka suria kechi zimbe chenziru kanyayi milimu ejaba kuru administration block kumitiana secondary school na mkozi chifo chizimbe chiriruwa mwemele dining hall nebibi wanekibuwela kwa bingi chigambibwa bitwaliddwa mkoka ekizimbe kya bakulu ekyatumwa Bowers Block kyazimu mu 10 mwezi byazimu mitu emyaka 10 mwezi atwe mabega akati ekisunuluze emyaka 10 mu 17 erange mu kizimbe kyasinze okubera ebikadde okuli ne ofisi hiyo mukulembeze w'essomero amyuka mukulembeze w'essomero Gertrude Nangendo Semujo akakasiza enteekateeka zino atwala ebyenjigiriza mu municipality ya Michana James Muwanga Chironde ategezeza nti akasolya akekizimbe kabadde kakaddiye era kibadde kyangunye enkuba n'ekibyagono okukatikulako.
Tulina ennaku ya amaanyi olw'enjiga egudde ku ssomero lyaffe erya Michana Secondary School olwa kibuyaga avudde mu nkuba etonye okubambula ekizimbe kyaffe ekyamazima kizibu ky'amaanyi kubanga bwe tuli mu kiseera kino tulina kumanya awa we tulina okutandikira. Ntuusa ku lwa Michana Municipal Council eddoboozi lyaffe okuva mu kitongo ky'ebyenjigiriza eri miniso yaffe ey'ebyenjigiriza era awamu na ofiisi ya Prime Minister bwe wabaawo engeri yonna esoboka okuyambibwa essomero lyaffe lino tusaba buyambi obwo singa busobola okutuweebwa butuweebwe kubanga ekyamazima ofiisi y'omukulu w'essomero n'ebiwandiiko byonna mu myuka abamyuka be bonna bikosebwa era bwetwogera wano ebiwandiiko byonna biri mu bbanga tetwebaza Mukama nti tewabaddeewo obulamu bwonna bukosebwa.